M King Son. Your badman Mopa
Kimamba on the beats.
Hey, Kikiri, umechoka eti unaomba. Tuachane tulivunje penzi leo. Yani unaona rahisi unachukulia poa. Eti tuachane tulivunje penzi leo. Anipe sababu.
Why you not bila sababu?
Najiuliza majibu na kosa mpenzi. Tulianza baby baby. Na nyingi message. Mahaba kwa baby. Vipi mbona kafra? Awame kushika masikio mpenzi. Domano mebadilika mpenzi.
Sawa nimeachwa ila nakunywa nilewe.
Nilewe.
Teni pombe. Ninywe nizime.
Picha tu.